You know what it is when you hear that.
Exclusive to Zayd Hype Man.
Skills on the tracks.
J Cash. Roll up. Hey, Johnny, see, I see ya. Let's go.
So for sun and this a journey. Go this summer, see one bad in yo. Bad news and do one must see one bad in yo. This a jumpers. So for sun and see one bad in yo. Bad news and do one must see one bad in yo. Got it pump and down. Got it pump and down. Got it pump and down. Them, got it down. Got it pump and down. Got it pump and down. Well, it's in the body. Pump and got it jump and down. Got it pump and down, him got him, got it pump and down. Got it pump and down, him like them, like them, got him down. Got him wine on down, him got him, got it pump and down. Well, it's in a ball and got it jump and down.
Aba kanibali kwisa, aba fwisa ma rhymes in fwisa, eh? Aba kanibali kwisa, aba kwanisha nebo kumpwa, eh? Hile boy li palo, baranchi nanga geto matero, eh? Daba shaba ni nervous, mumba. Bama kama cha forgive us, no. Bale shiba nina nabako, bana mfuwa fuwa kwa ti capito. Na alienda patari kwa ti vasco, daba shia bonze kwa ti zesco. Wali pema potobo na puchu, wali hapo kutisko na bupu. Ama kero mubezi ni fulu, ukusaba ila kwa ti nisulu. We go chase this to them places, check this fake faces. Bale keba fulwe. Baneke bafulwe, tia kaniko kupona ma placing. Warante amba kwa timu filimu. Heavyweight kwa timu chimu. Swobode kwa timu studio. Bati amano boy for the ghetto.
Mkali pump and down. Mkali pump and down. Mkali pump and down. Mlate mlate mkali ndan. Mkali pump and down. Mkali pump and down. Mwele tsena bale pump and kali yump and down. Mkali pump and down. Mkali mkali pump and down. Mkali pump and down. Mlate mlate mkali.
Na wangala sana ababa fana nga wakali bali kwi sa. Na limini nanga fidomu statu soni patalo kumkwi sha. Wale shawaitaba kunitenga shaba bata pabo wampwi sha. Ndine kachape kumutima kwanga nga shaka sali kwa lifita. Nikutiali kwena chokela soto teani pena vokela. Ngatuma dropa maploma musiti maketi niziba fenomvela. Voko yanga enze wikiko na nibombesha fete shuko. Binika waya waya tipiko apasho ya wanbini teti ukoso. Niwa fana bachepa wali tena hepu ya pamitia kachepa. Bela flow ya nalemba apa pe ya fika chate wako ya beba. Nichefe ya kuka pemba oke ndine diona wabasala kapenda. Napenda lusaka soni ya paeli sote mutiao ni yeka yeka. I'm M.A.D. bro I'm out here hanging with Z-Zo. Mahete ya mulibenji to kulibendi za tili go. Nidusha telefo ya walude nitamanga mugemu kuchila malude. So next time you see me salute wakali wazivi kachapwa na luta.
Gali pompa ndani. Mkali pump and down. Mkali pump and down. Mlate mlate mkali ndan. Mkali pump and down. Mkali pump and down. Mbwele tsena bale pump and kali yump and down.
Mkali pump and down. Mkali mkali pump and down. Mkali pump and down. Mlate mlate mkali ndan. Mkali mwainu ndan. Mkali mkali pump and down. Mbwele tsena bale bale mkali yump and down.
Ndanga wakali ni banga. Fresh nga kumabanga join na sekwe ya ndini shapwa nga kuwinisha nine feno ni mwanga. Mwenchi to mulo mo BBC French to yesu ni release. Mwapangwa shani kanshi mwashala mufiakale mweni mwetipiti. Ifodionse kupano ni kandalama kungongele shaine mukawa. Sister legefia kumbundu ila ine nakaba na titikana. Gawa imbabu ino ni shfiamba hati mwamo ne fiamba. Gabadeba mayo bama kana ine wine mwilabo kupunda namba. All my boys is laka they duck and tall like shaka. And when the ladies come next say you skin we feeling like that. All my boys is size 9. All of us are fine, fine. And when the ladies come, it's you skin we feeling like that.
Mkali pump and down. Mkali pump and down. Mkali pump and down. Mlate mlate mkali ndani. Mkali pump and down. Mkali pump and down. Mbwele tsena bale pump and kali yump and down.
Mkali pump and down. Mkali mkali pump and down. Mkali pump and down. Mlate mlate mkali ndani. Mkali mwainu ndani.
Yes, Captain Johnny C, J Cash, King Diesel, Fajam Records, baby.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
Z.